Go Thessalonik Nabe Simore Didi. Bandirabe, odon gandi odon e koye mon garal amen to mon wasani do yumti. Kono munen fof e leptede e yenet e nder Philip no gandirdon dum ni. Alla men oro ki min ciusal habru jon kabaru mojo o e nder sipiroji kewdi. Wajuji amen tuunaki wana e jumre, wana e anniyaji tunude, wana e kala banta yagal. Kono tawde Allah jewtindima min gam risnude min kabaru mojo o. Kono non amina kala tawa min jilaki ko weli yimbe be. Min jiloto ko ko weli Allah jewtintodo berde men o. E nder dum odon gandi min meeda jayde hay goto. Allah ina seedi yidnede meeda wonde fandare amen. Min jilaki teddungal giwgal yimbe. Wana giwgal mon wana giwgal wadbe. Ndende dey e ko min gonni nelabe Almasihu o ko amin bawno fawade on. Kono min gondire mon ko neware mawde no yummirado topitorto besnumum ni. Wana yettinde on kabaru Allah mojjo o tan min jilotno e korsa min jogani on ka. Kono kadi ko rokkude on gurnam amen minena koyamen nde tawno on gonti tidbe min no feewi. Bandirabe, odon ciftoro golle amen e tampere amen. Nde min jeynata on kabaru Allah mojjo o nde min gollotno ko jamma e nyalawma. Bele amin basa fawade hay goto e mon. Ko on sedeji, Allah ne kay ko sede. Min gondire mon onon gonglinbe be ko gondigal cennigal pewgal gal ala felore. Odon gandi kadi min daranima goto e mon fof darde babirado e biddo. Amin bajotono on, amin deñanno berde mon, amin jabiratno yo on gur gurdam dam Allah noddo on e laamu mum e darje mum handi dam. Ko dum do wadi min cerane yettude Allah. Nde nandon kongol Allah gol min kabri on gol, on jabboraki gol kongol yimbe. Jabbordon gol kongol woni tigrigi ko hono kongol Allah gollo togol e der mon onon gongdinbe be e der dum bandirabe on bayino dante Allah kabbide Yesu Almasihu gonde diwan yutede ni ngati yimbe leydi mon e koye mumen leptiri on no yahude en leptiri de ni ko kambe bari jomirado Yesu e annababe be ko kambe lepti min ngoni be belani Allah ko kambe ngoni lundibe yimbe fof abena kademin wajade heferebe be bele ene basa dandede. Kono non be cerani e timminde bakkutuji mabbe. Kono kugal Allah wattindima hibindade be. Bandirabe, minen to bangi amen be ciudi don gite mumen ma won dumuna be berdumen gonde mon e kala saha dole amen no ponno ala no min badani ngam yitude jese mon. Sabu min yidin ruttade to mon. Min Paul mi yidin ruttade to mon cili didi kono setan hadi min. Holi gondo damawo amen, weltare amen, faro amen e yeso jommen Yesu nyande gartal mum. Mate wana ko onon, ey, ko onon guni teddungal amen e weltare amen.